amaphakama phuthuma phuthuma injalo.
Zala nditsho ngothando, ngothando lubani.